Lesson 84.
M1.
Is sour. Abatalina sawa mugorole emikono. Taba. Abatanywa taba mugorole emikono. Olufalansa. Abatamanyi Lufalansa mugorole emikono. Omupiira. Abatamanyi kuzanya mupiira mugorole emikono. Abafumbo. Abatali bafumbo mugorole emikono. Abazungu. Abatali bazungu mugorole emikono. Okuyimba. Abatagala kuyimba mugorole emikono.
Drill, indicative versus relative, negative of various tenses.
Abagala okuyimba bayimba. Abatayagadde kuyimba tebayimbye. Abatayagala kuyimba tebayimba. Abatayagale kuyimba tebayimbe. Abatalyagala kuyimba tebaliyimba. Abatalina bitabo tebasoma. Abatabadde na bitabo tebasomye. Abatali na bitabo tebasoma. Abatabi na bitabo tebasome. Abatali bana bitabo tebalisoma.
Glossary.
Taba. Okugorola.
End of lesson 84.